wargeyska soo baxa dalka Faransiiska oo lagu magacaabo Lomanda ayaa sabtidiina dhaaftay sheegay in Mareykanku ay weheliyaan adduunka intiisa kale uu hadda la kulmayo marxalad taariikhi ah oo weyn oo ku xiran masiirka awooddiisa jilicsan kaasoo muddo dheer aasaas u ahaa go'aan qaadashada siyaasadda Mareykanka gudaha iyo dibaddaba. Wargeyskan Faransiiska ayaa hadalkiisa sii raaciyay in wax lala yaabo ay tahay in dooda sii kordhaysa ay taagneyd maalmihii la soo dhaafay kuna saabsaneyd masiirka awoodda jilicsan ee Mareykanka ay ku soo beegantay geeridii Joseph Nye kaasoo ahaa qabiirka caalamiga ah ee Mareykanka iyo barofeserka cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga kaasoo geeriyooday 6 bishan May wuxuuna ahaa ninkii soo saaray ereyga awoodda jilicsan kadibna ka dhigay mid la isticmaalo saynis ahaan iyo akadeemiyad ahaanba. Waxay sharaxday saxiifadani in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka shaqeynayo sidii uu u wiiqi lahaa awooddan jilicsan iyadoo loo marayo habab kala duwan. Wargeyska Lomonda ayaa intaasi ku dartay in Trump uu muddoxileedkiisan dambe 100 maalmood oo keliya ku fadhiya kursiga madaxtinimada ee Mareykanka oo dhaawac weyn u geystay sumcadda iyo saameynta uu Mareykanku ku leeyahay caalamka isagoo wargeyska tusaale u soo qaatay joojinta hay-adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka ee loo soo gaabiyay USAID. Go'aankaasi oo soo afjaray barnaamijyadii muhiimka ahaa sida caafimaadka, waxbarashada iyo ururada bulshada rayidka ah ee ku soo batay caalamka tan iyo 1961-kii. Sida uu wargeysku tilmaamayo, Trump ayaa hoos u dhigay saameynta nidaamka garsoorka, warbaahinta madax banaan iyo jaamacadaha caanka ah, kuwaasi oo dhammaantood ahaa wasaa'il uu Mareykanku u isticmaali jiray inuu ku faafiyo qaabka dimuqraadiyadda uu isagu doonayo iyo fikradihiisa iyo mafaahintiisa gaarka. Waxaa intaa dheer isagoo raba inuu wax ka qabto arrimaha socdaalka iyo soo galootiga ayuu burburiyey fikradda magaalada dhalaalaysa ee buurta saaran, taasoo loola jeedo qaabka uu Mareykanku u soo jiido karo soo galootiga meel kasto ay joogaan. Wargeyskan Faransiiska ayaa sheegay in go'aamadani iyo kuwa kaleba ay horseedeen hoos u dhac ku yimid fikradda awoodda jilicsan ee Mareykanka, iyadoo la ogaaday faham cusub oo ah in saameynta iyo horumarinta danahani aan lagu gaari karin oo keliya xoog cagajugleen iyo heshiisyo. Si kastaba ha ahaatee, wargeyska Lomond ayaa diradda saaray inay jiraan tusaalayaal ay bixiyeen bilyaneero Amerikaan oo dalbaday qorshayaal kuwaasi ka duwan, waxaana ka mid ah ninka lagu magacaabo Bill Gates oo 69 jir ah kaasoo 25 sano ka hor bilaabay inuu hantidiisa ku bixiyo mashaariic bani aadantinimo kadib markii Gates uu ogaaday in wadamada qaniga yareen waxay ku sheegay inay tahay deeqaha horumarineed ay siiyaan wadamada faqriga. Waxa uu dhankiisa bedelay istaraatiijiyadiisa isagoo ku dhabaaqay 2 maalmood ka hor in 99% hantidiisa oo u dhiganta $800 milyan uu u qoondeyn doono mashaariic samafal, isagoo sheegay in hadafkiisu uu yahay inuu xoojiyo doorkaasi 25 sano ee soo socota, taasoo ku beegan ilaa laga gaarayo 2045. Lomond ayaa intaasi ku dartay in bilyaneer kale oo lagu magacabo Warren Buffett oo ah 94 jir uu soo kale hantidiisa kala bar ugu deeqay hay-adda uu aasaasay oo lagu magacabo Bill Gates Foundation. Ninkan ayaa sheegay inuu qorshahani ka fiirsaday, sheegayna inuusan dhaqaaluhu noqon hub wax lagu gumaado. Ugu dambeyntii, Mareykanka ayaa wajahaya dhaqaale xumo baahsan, taasoo ugu wacan tahay dagaalada uu ka hurinayo daafaha caalamka, isagoo qalalaasooyinkaasi ku bixiya adduun lacageed oo dhan $100 bilyan, taasoo inteeda badan u adeegsada duulaanka uu ku hayo wadamada Islaamka iyo la dagaalanka waxa ugu yeero argagixisada.